wallet on the track, babe.
Bacteria!
Najua mi mlala goi, kupata kukosa mipango ya Mola. Nikikosa sikatai, riziki mipangwa mafungu saba.
Nimemba kina sifuri, kitenda wili, nimekosa namba.
Kenye magari mazuri, vitu vizuri, wakashika namba.
Unge nifunga funga, hata kama unipendi kweli. Kuliko kukashifika na mapenzi haya. Umeifunga safari usaliti nyumbani. Ukawafata enye fedha ukanenga rehani. Umeifunga safari usaliti nyumbani chumbani. Ukawafata enye fedha ukanenga rehani.
Winyache ni
shuka aibu tele mtani, mtu mzima na dhalili kama teso tele moyoni. Mwingine pengwa taziba, sio wewe hayawani. Ushalifili siduka,
upopesha majirani.
Ungenifunga funga, hata kama unipendi kweli. Kuliko kukashifika na mapenzi haya. Umeifunga safari usaliti nyumbani. Ukawafata enye fedha ukanenga rehani. Umeifunga safari usaliti nyumbani chumbani. Ukawafata enye fedha ukanenga rehani.
Winyacheni.